eka mwereke barenza bo twasabye none nyirango eka hagira abanza babumve mu minota mike tubiyungurure tumenye ibyangombwa babanze banze bakumve banze babwire icyo ushaka kuvuga
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aratanga umurongo ngenderwaho ku baturage ba Nyagatare bafite ibibazo bashaka kumugezaho byari ukubanza kubicisha kuri ministri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Francis Kaboneka bikabona kugera kuri Perezida Kagame ariko mu kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu byagaragaye binumvikana ko abaturage batashakaga gupfukiranwa bifuza kubwira ibibazo byabo umukuru w'igihugu nta wundi banyuzeho
ntabwo ibyo kwari aribyo banza umve umvugo ukubaza banza umve ministri wangu hanyuma nawe ngenda kumva ntabwo ndi bukumve rero nico kibazo nutumvira neza
ibibazo by'imitungo itimukanwa nk'amasambu kubabonye amahirwe yo kwibwira umukuru w'igihugu nibyo byiganje muri ako karere
papa rafite isambu gitinda leta irayitwara bahubaka segiteri batuguranira rwangi mu gishanga cya rwangingo muri 1998 none nyakubahwa perezida wa repubulika igishanga bakidukuyemo
ntabwo bishanga ubundi bakwiye kuba babitangamo amasambu aba bantu bakoze ibitari byo
none nyakubahwa perezida
mu buyobozi bagushakire uko bakemura icyo kibazo niba bahereye ku ishingiro ryayo
hari n'ibibazo nk'ibi perezida Kagame yategetse ko bigomba kuva mu nzira mu maguru mashya kuko atiyumvisha impamvu abategetsi mu nzego zo hasi batabikemura
so meya iki kibazo gikemure vuba na bwangu mu cyumweru kimwe reba abo bantu hano nyuma y'icyumweru azababwire muzamushake ababwire niba ikibazo kitararanye ariko ubu ni urugero rumwe n'ibindi ibindi biba byicaye nk'ibi bitegereza uyu munsi niko naje mu kibazo
ukurikije umurongo mukuru w'u Rwanda atanga imbona nkubone mu kumva no gukemura ibibazo muri rubanda bwa uratomoye ariko birashoboka ko abashinzwe ishyirwa mu bikorwa ryabyo bo baba babisigaho ingero zifatika zareberwa mu ruzinduko umukuru w'igihugu yagiriye mu karere ka Karongi mu burengerazuba mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2016 aha hazamutse uruhuri rw'ibibazo bimwe muri byo byari bimaze imyaka isaga 15 kandi byumvikana ko Perezida Kagame yari yarategetse ko biva mu nzira ahubwo hakunze kugaragara bakumira baba baraye rwantambi bakurikiye umukuru w'igihugu mu gace yasuye ngo batamugera imbere kubera uruhuri rw'ibibazo umukuru w'u Rwanda yakirijwe muri Nyagatare adashobora kumva burumwe byabaye ngombwa ko ategeka ko hajyaho uburyo bwo kuzabikemura
ntabwo twakumva buri kibazo cyose uyu munsi ngo tubikemure ariko noneho icyo turi bukore abayobozi banyu bamwe kandi nibashya ndashaka ko bashyiraho iminsi bazicarana namwe ibibazo bigakemuka ibita ibigoranye tukabibafashamo ukuntu byakemuka
ku iterambere ry'akarere ka Nyagatare umukuru w'u Rwanda yashimye ubufatanye abaturage bagirana n'ubutegetsi mu mugambi wo guteza imbere igihugu muri rusange abakangurira kongera ingufu mu mikorere bagatandukana n'ubukene zimwe mu mbogamizi zikibangamye nk'uko ubuyobozi bwa Nyagatare bwabibwiye Perezida Kagame zirimo iz'imiriro y'amashanyarazi atarakwira henshi muri ako karere Perezida Kagame yizeje ko bagomba gutandukana n'umwijima mu bihe bya vuba
ahubwo mujye muhora namwe mufite uburenganzira ngo kutwotsa igitutu mugabe ngo ariko amashanyarazi mwatubuye ari byatuma n'abandi bagenzi banjye dukorana nabo bagerageza kwihuta no kwihutisha ibintu hari ubwo bibagirwa
iyi ngingo yo gutandukana n'umwijima ku bice bitandukanye by'u Rwanda n'ubusanzwe iri muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 2017-2017 Perezida Kagame yasezeranije ko 2017 izarangira abafite amashanyarazi bari kuri 70% kugeza ubu imibare igaragaza ko abafite amashanyarazi bari kuri 30%. Akarere ka Nyagatare Perezida Kagame yasuye gatuwe n'abasaga 50,580% byabo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ejo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.